ndalwa pumalonge luza unqaba alimba uphelela nokungcabela mila nyanimela umsingo wapuma luza unqaba
I hate you, I'll pull my own. I'm so unhappy.